prayer pempero mulungu adatilenga mchifaniziro chache anafuna kuti tikhale zolengedwa zache ngati momwe tili pano anatikonda ndi kutivomereza timaopa kukanidwa zomwe zimakhumudwitsa pomwe timakumana iye pakuteropa anatilekelera kuti tikhale tokha ndipo sadzatikakamiza kuti timukonde kotero tidzasowa chikondi chake ndi kuvomereza masalimo 100 tipeza kukondwera kwacha komwe kukhutira ndi mtima ndi mizimu yathu. Chikondwerero, idzani pamaso pache ndi kumuimbira mokondwera. Dziwani kuti Yehova ndiye Mulungu, iye anatilenga ndipo ife ndife ache. Ndife anthu ache, ndiwo nkhosa zapa abusa pache. Lowanu kuzipata zache. Ndi chilemekezo muyamikeni, lilemekezeni zina lache. Mchikulupiriro chache kumibado mibado. Mulungu watu akuyenera matamando chifukwa iye ndiye amene anatilenga ndipo adzatipasa chimwemwe ngati timutamanda ndikumuimbira ndikuimba naye limodzi izi ndizomwe anatilemengera kuti tikhale achikondi komanso tikondedwe ndikupereka chikondi chathu kwa ena. Pamene tipereka chikondi timalandira zambiri kwa iye. Izi ndizomwe Mulungu anatilengera kupanga ubwenzi ndi iye wachikondi. Ndikukhulupirira kuti ndi Mulungu wochezeka, Mulungu wosangalatsa. Yemwe tidzamudziwe anampanga zinthu pa dziko lapansi. Ndi cholinga chakuti ife tikhale ndi zonse mwa iye. Komanso kukwanilisa zonse zake monga momwe monga Yesaya analembera pa Yesaya 40 ndi 128 mpaka 31. Kodi iwe sunadziwe? Kodi sunampe? Mulungu wachikhalire Yehova wa malemekezo a dziko lapansi. Salefuka konse, salema. Nzeru zake siziza santhulika. Iye alimbikitsa olefuka. Nawo njeza mphamvu iye amene alibe mphamvu. Ngakhale anyamata adzalefuka ndi kulema ndi amisinkhu adzagwa ndithu. Mafunso okambirana. Mukuvomereza kuti sitingathe pa ife tokha? Kodi ndi chapafupi kuona akufoka kwathu pamene tili kunyadira kapena kukondwera? Tikoyenera kupempha Mulungu kuti atithandize pamene pakufunika. Kodi tileke kupempha ngati siti kupempha mwachangu chinthu chomwe tapempha? 5. Nanga tilege kupemphera, pomwe tikukuti tikukhulupirira kuti mitima mwathu tikuyenera kulandira zomwe tapempha kwa Mulungu. Ngakhale kuti sitikudziwa pa nthawiyo. Ndikufuna ndikuwerengereni nkhani zokhudza mneneli Eliya, yemwe anadziwa kuti pemphero ndilofunika, ngakhale anali kudziwa kuti chomwe apempha Mulungu achipanga kukhala chotheka. Kunali chilala kwa zaka zitatu chifukwa dziko la Israeli linasiya kupembedza Mulungu. Ndipo Mulungu anafuna anthu abwerere kwa Iye. Ndi chifukwa chache anapanga zinthu kukhala zovuta kuti afuule kwa Iye. 1 Mafumu 18 ndime ya 20 mpaka 46. Ahabu anatumiza ana onse ku Israeli ndikukawasonkhanisa ndi Bala. Ndi pamene Ahabu anatumiza mawu kwa ana onse a Israeli, namemeza aneneli onse kuti phiri la Karimeli. Ndipo Eliya nayandikira kwa anthu onse nati Yehova ndiye Mulungu, ndipo nsateni Iye ngati Bala munsate Iyeyo. Ndipo anthu ena muyankhe mawu amodzi. Ndipo Eliya ananena ndi anthuwo, ine ndatsala ndekha mneneri wa Mulungu. Mphambu makumi asanu. Atipatse tsono ng'ombe ziwiri ndi andisankhire iwo eni ng'ombe imodzi, niidulidwe nayike pa nkhuni, osasokhapo moto. Ndipo ine ndzakhonza ng'ombe inayo ndikuyika pa nkhuni osasonkhapo moto. Ndipo muyitane inu dzina la Yehova, ndipo Mulungu ayankhe ndi moto. Ndipo anthu onse avomera ndiwo amwayi abwino amenewa. Pamenepo Eliya ananena ndi ena ndi aneneli a Bala, zisankhireni ng'ombe imodzi yanu muyambe kuyikonza popeza muchuluka ni muyitana zina la Mulungu wanu, koma musasonkhepo moto. Ndipo iwo anatenga ng'ombe ija anawapatsa nayikonza nayitana dzina la Bala. Kuyambira mmawa mpaka madzulo Bala timvere ife, koma panalibe mawu amanena anatuluka kapena kuvomereza. Ndipo anavinavina kuguwa lomwe analimanga. Ndipo pa usana Eliya anawaseka nati, kwezani mawu popeza ndiye Mulungu, kapena ali nazitama monga mwa nkhalidwe lawo. Ndi mipeni ndi nthungo poti mwazi wawo unali kuchucha. Ndipo linali litapendeka dzuwa, ananenera kufikira nthawi ya kupereka msembe, koma panalibe mawu kapena kuvomereza kapena kuwamvera. Pamenepo Eliya ananena ndi anthu onse, senderani kwa ine. Ndipo onse anasendera kwa iye. Anakhoza guwa la nsembe la Yehova, linagumukirapo. Ndipo Eliya anatenga myala 12 monga mwa chiwerengero cha mafuko ana a Yakobo. Pamene mawu a Yehova anafikira kuti dzina lako ndi Israeli, ndipo ndi miyalayi anamanga guwa la nsembe mu dzina la Yehova, nazungulira guwalo ndi mchera ukulu wache ngati kulandira miyeso iwiri ya mbewu kuzinga guwalo. Ndipo anakonza nkhunizo nadula ng'ombe nayika pa nkhuni nati, dzadzani madzi mumbiya zinayi, muwathire pa nsembe yopherezayo ndi pa nkhuni. nati, bwerezaninso kawiri, bwerezaninso katatu. Ndipo madzi anayenda mozinga guwa la nsembe, nadzadzaso. Cherani madzi, ndipo kunali nthawi yakupereka nsembe yakumadzulo. Eliya neneli anasendera nati Yehova Mulungu wa Abrahamu, ndi Isaki, ndi Israeliyo, kudziwike kuti inu ndinu Mulungu wa Israeli. Ndine mtumiki wanu, kuti mwa mawu anu ndachita zonsezi. Ndimvereni Yehova, ndimvereni kuti anthuwa adziwe kuti inu Yehova ndinu Mulungu. Pamenepo Yehova unagwa nutentha madzi anali mchera. Ndipo anthu onse anaona nagwa nkhope zawo pansi nati Yehova ndiye Mulungu. Ndipo Eliya anati kwa iwo, gwirani aneneli abala asanapukumuke ndi mmodzi yemwe. Nawo agwira ndi Eliya anapita nawo ku msinje wa Kisoni. Anawapha pamenepo. Ndipo Eliya ananena ndi Ahabu, nyamukani, idyani imwani, popeza kumveke mkokomo wa mvula yambiri. Ndipo Ahabu anakadya nawo, koma Eliya anakwera pamwamba pakalimeli, nagwada pansi nayika nkhope yache pakati pa mawondo ache. Ndipo anati kwa nyamata wache, kwera kapenyerere kunyanja. Iye anakwera napenyetsesa, nabwera nati kulibe kanthu. Nati bwera, bwerezanso kasanu ndi kawiri. Ndipo kanali kachisanu ndi kawiri, taonani kwatuluka kunyanja mtambo onga dzanja la munthu. Nati iye kauze Ahabu kuti, mangani galeta, sikani mvula ingakusekerezeni. Ndipo kunali polinda kanthawi, mtambo linada ndi mitambo ndi mphepo, niigwa mvula yayikulu. Ndipo Ahabu anayenda galeta namuka ku Yezeri. Ndipo dzanja la Yehova linakhala pa Eliya, namanga iye mchiuno mwache, nathamanga mtsogolo mwa Ahabu ku chipata cha Ezeri. Mafunso okambirana. 1. Ndi chifukwa chiyani Eliya anapemphera kuti mvula ibwere? Chonsecho anali kudziwa kuti Mulungu atumiza mvula. Kodi Mulungu amadikira kutumiza kuti mupemphere chili chonse asanachite kanthu mwa iye mwini? 3. Kodi iye akutipunzisa akuti nthawi zonse tizichita naye zinthu limodzi? 4. Pomaliza papunziroli, ndikufuna ndichule pemphero limodzi lomwe Akhristu ambiri amakhala nalo pa mavuto. Mukuona tikuyenera ndi chikhulupiriro, koma osati nthawi zonse kuti timudziwe Mulungu. Pomwe tikufuna kupempha zinthu basi, chifukwa tikuyenera kupanga njira monga momwe iye afunira, ndipo pemphero likhale chinthu chomwe tingapange kwa Mulungu momwe monso Mulungu anapanga ife. Koma ngati tifuna kuti tipeze yankho la Mulungu pa mavuto ndiye moyo. Koma sindikudziwa malingaliro a Mulungu pa zomwe achite. Mulungu anatipatsa njira zodabwitsa zopemphera, ndithe kupemphera muchiyankhulo cha angelo chomwe mzimu watipasa kuti tiyankhule. Sitingathe mwina kumva pa zomwe tikusankhula. Komise ata chifukwa tikupemphera mu chiyankhulo izi. Ndi zina zomwe Paulo analemba pa 1 Akorinto 12 ndime ya 7 kulekera 11. Kuma kwa yense wakupasidwa maonekedwa nzimu kuti apindule nawo. Pakuti kwa mmodzi kwapasidwa nzimu wa mawu achidziwitso. Monga mwa nzimu yemweyo kwa wina chikhulupiriro. Mwa nzimu yemweyo. Ndikwa wina mphaso za machiriso kwa nzimu mmodzi yemweyo. Ndikwa wina machitidwe amphamvu. Ndikwa wina nchinenero. Ndikwa wina chizindikiro cha nzimu. Ndikwa wina malilime. Amitundu mitundu. Ndikwa wina mamasulidwe. Amalilime. Koma zonse achita nzimu mmodzi yekhayo. Nagawira yense payeka monga afunira. Koma Paulo sana limbikitse kuti tigwirise nchito mphasozi. Mmikumano. Osatandauzira ayi. Analemba mu buku la 1 Akorinto 14 ndima ya 18 mpaka 19. Ndiye mika Mulungu kuti ndiyankhula malilime. Koposa inu nonse. Koma mumpingo ndifuna kulankhula mawu asanu. Ndi chidziwiso changa kuti ndikalangize ena kuposa nkulankula mawu zikwi malilime. 1. Munga yankhule mphaso ya kuyankhula malilime mu chiyankhulo chakumwamba. Alipo mwa inu amene ayankhulapo izi chiyambire pomwe anali kupembedza. Siriza punziro.